My name is
exclusive from CopalaJams.com.
Yeah, I already know what my name is. Mbestena, Queen Mantena,
Shade DJ Mzenga.
Get him.
Nina patu ase rapa kuflowa na sivila pa pepi woka. Wafuno nipaya akati etelele yoshoka. Panona chongo ngabalimo imarula ukapulumuka usaenda na meno yoshoka.
Nati kukuskama bafula paba sakala kwa rifia my brothers. Bafula paba sakala njimfu munga batichala. R.I.P. nenifomo gona njala batifenshi buka wane.
Palipe class like a school gate man. Nina malayo school chairs there is in Milan. Sivanga tena ine aba maloko player. This small boy ni zina tiri ya kani.
Natiligi ya kusana ngata wate ya poseka. Biti wa kusama mbala na bafana bakuseka. Nde ya viral banenga batu sembe na madega. Mwatilati chali kwa ineteti njimbe na mzeng.
Yeah. Nchenge mushe before na panga commotion. Kawele na ine ni shusi kulila che tombstone. Jile mfumu kumayati na mukombo. Dressed in all white yeah. Nione kafulu koto.
Natika meha meha nota mafayabo. Walibanga 12 I see mbomfi ya maparabo. Super Saiyan Valley, what you think a spirit's fire for? Ni fruity kana mango pa beef, got this diet coke.
Mano ni pasambia pepa na sulama staring. Maloko wa watts, mafomo windy safari. Paripe stati avaku no mashuga mami. Umvela chati shani kwa ya titi sani.
Gabambo na nafika recite pala babaika. We light up, peta fika hapa wa Jamaica. Hi, but not fidianga wa malaika. Going live, not ija, ya mawa light.
If any rap, it it yes, I not it degree. Seven za pakati pa usiku ngaka
zizi. Up in the middle of the night na mulala chitamanga veulo that TV chita nayo mpaka na kumanda.
Sini marapa mochisungu ni slang ya kumaketo. Speaking fire versus fulu ni bashima pepo. Kora parapa stike ni ninga beche poliva. Dispoa na series vila karia aisha.
Nati smooth with the flow nga taparisha stige ni ne mushtike poteti ne nkushtishe so. Ipala mike maiki fetush pilepo. I speak to slay echo teti mupushkile bro.
My likes ya paneti ya saziku na maposa. Your drugs ain't going anywhere ni oponcha.
Legacy ni kumbo siya koni yao coacha. Mapato semu na mapenalty ni walk over. Kaleba ni in the bill, pano na chongo.
Kamfana na sparking abaturi ilaliza chombo.
The way I raise dust, semu na bamu kongo.
Come together party ya sikolo na matondo. Sichu ni yoka bafulu watameja mwenye.
Ivi boss tukumula manje wa challenge vene. Nileta game ili rare ni kabwela na mama ya melanin. Ngamilo mozaba mela.
Sisa kusebanya ndiwe cheka pususu. Shushushu susu mfumo kutiesa mauzu. Ya ufufu fuzu. Jiwe suzu ni nachofa kumfuni za kukera kochusu.
I'm original, oli japa olo OG. I'm so connected, optiki olo 4G. Ligo mumino shao yo, watani na coding. Kataba pangire koplani watane ya coding.
Fano na chongo.
My name is Mac.
Fana kandalama.
Smake
DJ Mzengaman.
Omo jombuli.
MM Beats Generation Music. CopalaJams.com.